barekwije mwe bari mazima. Humura, girou o singe.